flow about Evie. Ice cold, like Keeney. I can make it hot anytime that you need me, but leave me. It's time not sheeted to bring the good news, but Steph, not a preacher, student and a teacher. Shout out to the bleachers. Took a while to reach it, so it's love when I greet you. Habari Yako, so very nice to meet you. But back to this business at hand, me and my mans. Keep the party live with the mic in my hand. Fam, I told you. It's time not seated to make things happen. From Arusha to Manhattan, I was raised in the Staten, where them kids be clapping. And when I say clap, I don't mean applause. Coming down your chimney wasn't Santa Claus. Fall back mean pause, but it's no time to stall. Put your hands in the air, say yes, yes, y'all. Holla back, what's good, my dude? Put a bead on my plate, I eat it up like food. Samahani, I don't mean to be rude. Now you know, it's time not seated. Music in my speaker get me high like reefer. Now you know, it's time not Sheeta. Music in my speaker get me high like reefer. Now you know. It's time not Sheeta. Music in my speaker get me high like reefer. Now you know. It's time not Sheeta. Music in my speaker get me high like reefer. Now you know.
Yani balida, kuna noma mwanangu kama kawaida. Kula faida usili mtaji utauza jalida. Wape faida, wakuchome kwa manjagu na choma wida. Ni kawaida ata kwa maswaiba, ndo mana sule yuko selo na jaiba. Mshikaji wa kwa kalibu alimsilibe kawa shida. Uswahilini usicheze makida watakugida. Wakijueni ujue mida ili siwe shida. Ujue watu wajashiba, ndo mana wanakuiba. Hamna shida, ukenda kwa doktor na pata tiba. Una mix na nyota, basi mcheki stiba. Wezi kuziba, kuna makauziba. Wataku shibe, swe na bidu jibe. Ila koma mtani kama gweride. Kichawa kweli lazima shibe. Domana tapeli wa kweli lazima shinde. Yunu tamkutabana shida. Anawasikilizi shikinde.
Now you know. It's time not Sheeta. Music in my speaker get me high like reefer. Now you know. It's time not Sheeta. Music in my speaker get me high like reefer. Now you know. It's time not Sheeta. Music in my speaker get me high like reefer. Now you know. It's time not Sheeta. Music in my speaker get me high like reefer. Now you know.
Flow zikia mba wanalema wanachetema. Nisho kasikia pana shangana tetema. Ubingwa nisha utuwa unabutuwa unabuteka sister du. Kakua da umeokuwa unahenyeka. Kuna mitai na visa na uchochezi. Chezei masaa na muda si upotezi. Nyama ya hambi na msi mdokezi. Wanaleta adithi utamu hawa ukolezi. Napo kipaka kama kuta za wachata. Moshi na ufusha kwenye nyufa za watata. Navo nipuza mnanikuza kuwa hapa. Na msimamo sio yumba kama mchumbo lenye nani. Ndevu ntofauti na mzuzu wa sampo. Rungu ya mgambo tofauti na mtutu wa rambo. Mzungu wa mambo tangulize kuku wa chambo. Ni mdudishe udongoni mindo mdudu wa dampo.
Now you know. It's time not Sheeta. Music in my speaker get me high like reefer. Now you know. It's time not Sheeta. Music in my speaker get me high like reefer. Now you know. It's time not Sheeta. Music in my speaker get me high like reefer. Now you know. It's time not Sheeta. Music in my speaker get me high like reefer. Now you know. Now you know.